Angel Records. Anarudi kwao kijijini, akaendele kupata mtawa enzi. Maisha hayo mama hawezi, bora arudi kwao kijiji. Songa, 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 songa mbele, songa mbele. Hata watu wakucheke, songa mbele. Hata watu wakuseme, songa mbele. Tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya. Wanafeni mdomoni, wakichonga wanyamazi, hawanywi maji. Sababu ya urofa, mama, sababu ya urofa. Sababu ya urofa, mama, sababu ya urofa.
Binadamu wengi so wema, hata kama kitenda jema. Binadamu wengi so wema, hata kama kitenda jema. Watakusema vibaya.
Na nyimbo akimba ana, 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 nado. Yani kukweli anigiosamo. Zigi zaga, zigi zigizo. Chua penzi alina mchezo. Apunguze kumbania, eti ya namzimia. Moyo nashamukia, aje baby.
Maker, mtoto mara.